Yahaya sura 3 aya chapande 2 e 2 yaki chapande 3 Yesu e Yahaya gada dum Yesu e tokkubemo njahi ladde leedi Yahudiya ton o jodi o nebidi e tokkubemo e mo wadana himbe baptisma Yahaya ma e wadana himbe baptisma e ainon haade salami gam e wodi ndiyam duddam ton yimbe gadi ka yaki to mako e mo wadana be baptisma dum wadu ko Yahaya sure nder suudu cural sai gaddi ummi hakkunde tokkube Yahaya e goddo Yahudan kejo do lotaki kineddo wadata no dina Yahudan ko en wi'i tokkube Yahaya njahi to mako be mbiimo modibbo on don neddo gondunodo e maada e fongo changol urdun mo kokkuda ceyda do mako to e mo ton wadana himbe baptisma ko mo e yaha to mako Yahaya wiibe wala kebo goddum seni to Allah hokkimo dum onon e ko e modon on ceydu en mi wi'i na min woni almasihu amma mi liloya mi arta mo warki angojo jey bangado higo angojo on darido e nana ko o wi'ata o nana e beldum na sedda to o nani hononde angojo on iri beldum dum higojo angojo on nani iri majum nanai mi na sedda joni dole mangu Yesu wada ka beidaki, minbo mangu an wada ka ustaki. Gada Yesu almasihu timmini, famtinki Nikodimus, no alla siriyori, dole alla wailangiku bi adama, barka ruhu mudum, taupe keba natuki, lamu mako kobo aljanna. Gada duumbo, annabi Isa etokku bemo, benjahi ladde der leidi Yahudia. Ton o jodi o nebidi e tokkube mo e mo wadana himbe baptisma Yahaya ma e wadana himbe baptisma e wondi gariri bietendi ainon haade salami gam e wodi ndiyam duddam ton sei geddi ummi hakkunde tokkube annabi Yahaya wato almajiri en mako e goddo Yahudankejo dow lotaki kineddo wadata bononno dina Yahudanko en ekkitiniri Misalu, to goddo nattai dina Yahudanko en, dole seto o lotama gam labin kimo gam non attaura ekitiniribe. Den Yahudanko en ma e kutira ndiyam gam labin kiko e mabbe. To bengadi goddum dum hana kobe memi goddum karmudum. Gam non attaura ekitiniribe. Be kutira ndiyam gam labin kiko e mabbe. De geddi hakkunde tokkube annabi Yahaya e o Yahudankejo ummi sai tokkube annabi Yahaya ummi njahi to mako gam o famtina be dow dum de be ngari to annabi Yahaya sai be mbiimo modibbo on don neddo gondunodo e maada e fongo changol urdun mo kokkuda ceyda dow mako to e mo ton wadana yimbe baptisma ko mo e bo e yaha to mako Na an hani wadana himbe baptisma dum e holla en e wodi kajal hakkunde tokkube annabi Yahaya e himbe jahaybe to annabi Isa gam o wadana be baptisma tokkube annabi Yahaya ko almajiri en mako pamai annabi Yahaya e annabi Isa e be kuwa kugal gal Allah liloybe be kuwa dum e holla en lalle e wodi shia famu hakkunde tokkube Annabi Yahaya e yimbe jahaybe to Annabi Isa e mo wadana be baptisma kila kambe nyumol mabbe Annabi Yahaya tan wondi bawde wadanki yimbe baptisma amma rako Annabi Yahaya wiibe gambe pama Annabi Yahaya e Annabi Isa e be kuwa kugal go'o se Annabi Yahaya wi tokkube mo wala kebo goddum Seni to Allah hokkimo dum maana baptisma dum annabi Isa wadanta yimbe in Allah hokkimo den don bawde in Allah umrimo o huwangal don kugal gam non na e mo huwangal e nyumo hore mako bonon no tokkube annabi Yahaya nyumirta se annabi Yahaya dauti famtinki tokkube mo wiki onon e ko e modon on ceydu en Mi wi'i na min woni almasihu amma Allah liloyam mi artamo warki gam mi wanginamo to modon gam tokkodon mo gam kanko woni kisno mo Allah liloyi gam non to yimbe e njahato mako dum boddum non hani. Min kam mi lilaado Alla, Alla no liloyam mi arta Almasihu warki, mi wajina yimbe tuba diga hakke mu'en be tokko lawol Alla, mi wangina Almasihu kisno duniyaru diga hakke to modon gam tokko don mo. Na min woni kisno gam non sebe pama wiki to yimbe njahi to Annabi Isa gam o wadana be baptisma dum deidei be parkai be ngadi fi boddum. Annabi Yahaya nyamri Yeso e famtinki tokkube mo be pama hanko e Annabi Isa kugal Alla be kuwata. O hokkibe misalu o wi angojo jei bangado. Higo angojo on darido e nana ko o wi'ata. O nana e beldum na sedda to o nani hononde angojo on. Gam non iri beldum dum higo angojo on nani iri majum nanaimi joni na sedda. Al'ada Yahudanko en to neddo te'i to angojo on ummoto metana yimbe higo mako daroto hade mako e mo nana ko o wi'ata. Den bo o nanai seyo na sedda dow ko angojo on wi'ata. Higo angojo on emo walla angojo on seyo nder tegal mako. Tegal misalu fi seyo gam non Annabi Yahaya e famtina tokkube mo habar dum o nani dow kugal ngal Annabi Isa huwata emo nana seyo. O wi angojo jayi bangado maana Annabi Isa jay yimbe denno ma hanko jaybe de yimbe e njaato mako umboddum ko haani yimbe ngada wondon gam Alla hokki Annabi Yahaya kugal o wangina Annabi Isa to yimbe denbo o wanginimo de yimbe njabi Annabi Isa woni kisno e be njaato mako umdeyde wondon gam non Annabi Yahaya e hewi seyo gam yimbe e njaha to Annabi Isa gam non to tokkube Annabi Yahaya kaja kugal ngal Annabi Isa huwata hani be nanda seyo e mako na mettam eram na kajal. Aya chapande tati e reirde Annabi Yahaya wibe dole mangu Yesu wadaka beidaki minbo mangu am wadaka ustaki maana yimbe ngada e kayaki to Annabi Isa gan kanko woni kisno duniyaru diga hakke. Annabi Yahaya no lilado Alla tan amma na kanko woni kisno yimbe diga hakke. Gam non dole yimbe ngada kayaki to Annabi Isa gam kanko woni mo Alla liloyi gam hisnuki duniyaru diga hakke. Dum e holla en Annabi Yahaya maunini Annabi Isa. Annabi Yahaya jaba yimbe ngada ka teddinki dum bo hanko woni Annabi Isa. Gam non o wibe dole tokkube Annabi Isa ngada ka dawtaki hanko bo o usto. Gam denno ma Alla liloyno mo o wi'a yimbe tokko Annabi Isa kisnobe diga hakke mabbe. Gam Annabi Isa tanni mo Alla hokki bawde hisna bi Adama diga hakke. Hani ekitoden diga Annabi Yahaya. Annabi Yahaya mauninai hore mudum. Ama o lestini hore mako. Dum e ekitina en. Enen gajinobe. Enen modipbe. To en jabu. Teddin ki hanu ki dum teddina Alla to en jabu ki. Ama kaito hande wopbe modipbe. Engata yimbe teddina be. Bo hambe ngoni Alla. Komin emi wodi ngikku lestin ki hore. Ko emi wodi ngikku maunitare gam Alla wi nder walde mudum o yida mo maunitare amma e mo nana beldum lestino hore. Alla walla en nder kugal mudum gal o hokki en lestinen ko e meden mauninen mo teddinen mo nder magal na jaben teddungal mako. Nder ayaje de Yeso en nanai fero tirol hakkunde Annabi Isa e yimbe duniyaru. E mi dow Alla famtina en walde mudum de nanten. Amin.